Aloha mai kako. O vau o kelea. O ka la, iwa ka lua kumuwalu. O pepe luwali. O ka po au lua keia la. Kahi inoa hana koa. Ka pela ana he anu a ke o a. Ka moku no pali. Ka unuhi ana he kai ku ono koa. O na mana o nui o ia vahi. Ke haa elele ana o ka mena hune I kuai. O hana ke au kona inoa. He mena hune mo I vahine oia. Ua hele vāvai oia I ke ala hele ma kahi o na pali. A ua haule oia ma ke ku ono o na pahaku ma ka pali. A ma ke ihola. Pela no I lilo aku ai. Keia inoa o hane ke au. Ua ho'opokole keia inoa o hane koa. Mahalo. Aloha. My name is Kelea. Today is Tuesday the 28th of February. My place name is Hanakoa. It is spelled H-A-N-A-K-O-A. It's in the district of Nepali. The translation of this name is Warrior Bay. A Hawaiian proverb about it is, when the menehune were leaving, Hanakeo, a menehune chiefess, stepped onto the edge of the cliff. The stone rolled and she fell to her death. The valley was named in her memory, Hanakeo. The name was shortened to Hanakoa. Happy Tuesday.